wewe, atakushangaza Bwana wewe, atakushangaza Bwana wewe, atakushangaza Bwana wewe, atakushangaza Bwana wewe. Atakushangaza Bwana wewe, atakushangaza Bwana o, yale magumu uliyopitia wewe, yale mateso yalo kwenda mama, ile mikosi iliyokukuta dada, Mungu amesikia sasa, Baba anakujibu leo, atakubariki leo, oh.
Atakushangaza Bwana wewe, 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 atakushangaza Bwana wewe.
Umefika mwisho, umefika mwisho aibu yako we, umefika mwisho, umefika mwisho fedhea yako we, Mungu atakushangaza sasa, Mungu amefungua milango, Mungu atakushangaza sasa, yale mateso utayaona tena, mana baraka za Mungu
ziko juu yako,
mana baraka za Mungu
ziko juu yako,
mana baraka za Mungu
ziko juu yako,
popote unapotembea
Mungu mbele yako,
lolote utakarofanya
utabarikiwa,
na chochote utachobariki
utabarikiwa.
Usiogope Bwana.